uni ukuhamba ukuhamba nechomi zam andisafuni mna ukuzula ndihlandinyuka nechomi zam yebo mandini endandikubo ichomi zam zazidlanam ezintlungwini endandikuzo ichomi zam zazingekho ayo ndivile ndivile mama ilizwe lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandizenza ndiyathula mama sendivile ma thula mama sukulila mama botsomi bam bandishiye bandishiye kule nyaka nyaka thula thula wena mama ndivile ayo ndivile ndivile mama ilizwi lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zinto ezimbi nakuzo zonke into endandizenza ndithi thula mama sendivile ma thula mama sukulila mama botsomi bam bandishile mna bandishiye kule nyaka Yo ha yo ha yo ho mam ha la 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 ho ha la la ho ande safuni ukuhamba nechomi zam ande safuni mna ukuzula ndihlandinyuka nechomi zam yebo mandini endandikubo ichomi zam zazidlanam ezintlungwini endandikuzo nechomi zam zazingekho thula ndivile ndivile mama ilizwi lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandisenza iyathula mama sandile